Uphumelela baza khomba ntwana bakubeka amabali ube yinyamakazi silo kubaninzi ube yimbabala qaphela abantu unyanomnta khosathu soba netyala kuzawuphela abantu kaloku uthixwa kayiyinto odlala ufuna usindiswa xa ndithetha khangela indawo ohlala ngamazwi ndiyayigqotha ikati eziko ndithetha kuphela indlala cikozani ndimamele mna ndizandibonisa ingangalala ngomculo ndizandifaka esikolweni akho namnye ozawuphalala sawuqala ngo-aeo uphambi uba ndithetha into ezinkulu silandele ngezinyiki imisa umhlaba sibhodle kuthetha izulu kushwaba namafu kunyibilika indaba kube kuthetha inkulu tyhileka ingqondo yolutsha zitsho ziva izingqi zithulu ngamazwi ndibendidlala ngamaza ndivula ulwandlo olunzulu ginye zonke intshaba lityeke zabo baze ngobunyulu moya sisitshingitshana uzawuyapho kufele khona ithole kunetha imvula ezela intlahla kuphuma ilanga iingxaki zole.